Ngumva ne radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri 19 na 22. Mushobora ariko no kudusanga kuri internet kuri www.radio.com. Turi no ku rubuga rwa Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi. Uyu mwanya ni uw'ikiganiro muri Isanga. Turabaganirira ku buryo bwo kwita ku nyamaswa zibana n'abantu mu rugo. Ikaze mwese kuri radio yanyu, muze muganire n'umutumirwa muri Isanga. Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Nshuti z'ijwi rya Amerika, nongere mbaye ikaze kuri radio yanyu. Tumaze igihe tubaganirira dutumira abaganga bita ku buzima bw'abantu. Uyu munsi noneho twabazaniye uwita ku buzima bw'inyamaswa zibana n'abantu mu ngo. Bamwe muri mwe mufite amatungo muzi uko muyitaho buri munsi, murayagaburira, murayavuza, mukayakorera n'ibindi byose akeneye. Ariko hari bamwe muri mwe mutunze inyamaswa zirimo nk'imbwa n'injangwe zikunze kuba hafi y'abantu, nkuko bivugwa ko imbwa ari inshuti y'umuntu cyane. Mwaba mwifuza rero kumenya icyo mwazikorera, uyu ni umwanya. Ese izi nyamaswa nazo muzi umwanya uhagije muzitaho gute? Ni gute zikeneye kwitabwaho? Muganga Jean Bosco turi kumwe nayo, turi kumwe hano kuri telefone kugira ngo muganire. Ari Kigali mu Rwanda. Mube hafi rero musobanuze ibyo mwifuza kumenya kuri aya matungo magufi. Muduhe nomero zanyu nk'uko bisanzwe tubahamagare. Noneho rero twakire umutumirwa wacu, muganga Jean Bosco turi kumwe nayo. Uraho neza, urakomeye?
Uraho neza Eugenie, murakoze cyane.
Ye, tugushimiye uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kuri uyu mwanya muduhaye kugira ngo tubashe kuvugana n'abakunzi ndetse n'abakurikira Ijwi rya Amerika ku bigendanye n'uko amatungo abana n'abantu cyangwa se inyamaswa zibana n'abantu zitabwaho.
Yego, urakoze. Mu kiganiro muri Isanga twungukiramo byinshi rwose kubera ko dufite amahirwe yo kubona inzobere zitandukanye, tugasobanuza ibyo twifuza kumenya kandi tugahabwa ibisubizo. Uyu munsi twifuje kubona amakuru ku buvuzi bw'inyamaswa cyangwa se amatungo magufi, cyane cyane ayo mwitaho ku bitaro New Vision Veterinary Hospital i Kigali. Ariko rero reka mbanze ngusabe muri make ugire icyo tubwira kuri ibi bitaro muri rusange, icyo twabimenyaho mbere yuko tuvuga ku nyamaswa mwitaho. Muri make ni iki watubwira kuri ibi bitaro?
Murakoze cyane. Nk'uko mwabivuze, amazina yanjye ni Dr. Jean Bosco, turi kumwe nayo. Nkaba nkorera mu bitaro bya New Vision Veterinary Hospital bikorera mu Rwanda. Ni ibitaro byita ku matungo atandukanye, harimo ayororwa mu ngo atanga umusaruro nk'inka, ihene, intama, mu rurimi rw'amahanga twita livestock. Noneho tukagira n'indi shami ryita ku matungo magufi by'umwihariko imbwa n'injangwe. Ndetse tukagira n'ishami rya laboratwari aho dusuzuma indwara zitandukanye mbere y'uko tuvura, tukaba twabanje gusuzuma ibyo dufite kubona nk'ibibazo, tukavura dufite uburwayi buhamye n'igisubizo gihamye. Ibitaro rero dufite ishami rimwe riba mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru mu Rwanda, ndetse n'irindi shami riba i Kigali mu murwa w'u Rwanda, riherereye mu muri inyarutarama ishema kwa naryo ryita by'umwihariko ku buvuzi bw'inganijangwe by'umwihariko akaba naho mbarizwa.
Yego, murakoze cyane kudusobanurira. Benshi muri twe tumenyereye ko amatungo nk'inka, intama, ihene, ingurube, inkoko, inkwavu n'izindi zitabwaho cyane, nkeka ko byaba ari ukubera umusaruro zitanga. Nk'inzobere mu kuvura inyamaswa, imbwa n'injangwe, mubona aya matungo nayo aba mu rugo ahabwa umwanya uhagije nk'ayo yandi navuze haruguru?
Urebye ugereranyije nuko mwabivuze ku bigendanye no kuvuga ngo inka, ihene, ese n'imbwa n'injangwe nabyo byitabwaho kimwe, ntabwo biri ku kigero kimwe, ariko nta n'ubwo wanabigereranya kuko ni n'amatungo atungwa mu buryo butandukanye, yororwa mu buryo butandukanye no ku mpamvu zitandukanye. Uworoye imbwa aba yitunze kubera urukundo n'izindi mpamvu zitandukanye, n'uko yaba yoroye inka cyangwa se ihene. Ariko mu Rwanda ubona imyumvire igenda ihinduka, aho abantu nabo bagenda babona ko ari byiza kwita kuri aya matungo, urebye ikigero kigenda kizamuka bigendanye n'ubukangurambaga tugenda dukora buri munsi.
Hari utwandikiye kuri Facebook aho twasabye nomero z'abifuza gutanga ibitekerezo cyangwa se kuganira, baravuga ati ibyo izo nyamaswa zitabwaho ngo wabyitaho ubishakaho iki ngo bizajye kwitaho mu mashyamba, iyi myumvire muyibona mute?
Uwo nguwo ngira ngo ashobora kuba biterwa naho yaba aherereye cyangwa se na n'urwego rw'imyumvire ariho, ariko kuvuga ngo bijye kwitabwaho mu mashyamba ntago ari byo, kuko izi ni inyamaswa dusanzwe tuzi ko n'ubundi zibana n'abantu. Imbwa zibana n'abantu ntago ari ibya none aha, injangwe nabyo ni kimwe, n'ubwo hari n'iziba mu gasozi nabyo ngira ngo twari buze kubivugaho ku bigendanye n'ingamba zigenda zifatwa kugira ngo twirinde ubwiyongere bukabije bw'izo mbwa z'igasozi, kuko nazo ziteza ibibazo. Ariko ntago ari byo, zikwiye kwitabwaho ahubwo kugira ngo zitajya kwirwanaho mu mashyamba.
Ubundi ayo matungo dufashe tuvuge nk'imbwa nyine n'injangwe, ndebe ko ari byo twakwibandaho uyu munsi keretse hageze abifuza kubaza ikindi kibazo, ariko mubona ayo matungo akwiye kwitabwaho gute?
Mu by'ukuri nk'uko nabivuze, ni amatungo nayo akwiye kwitabwaho ku bw'impamvu zitandukanye turi buze kugenda tuvugaho. Mu by'ukuri nta n'ubwo ari n'ibintu bigoye, ikiba gisabwa ni ukugira ubumenyi ku byo umuntu yagakoreye ayo matungo kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza. Umuntu aba yahisemo gutunga imbwa cyangwa injangwe kubw'uko ayikunze, ikindi ni we ubihitamo ntabwo ari itungo ribihitamo. Ni byiza rero ko agomba no kumenyekana ngo ni ubuhe buryo afite kwitabwaho, ni impamvu ki afite kwitabwaho. Impamvu ya mbere nicyo naheraho nubwo ati ni impamvu cyangwa se kwitabwaho, ni uko hari indwara aya matungo yarwara akaba yazanduza n'abantu mu gihe bitabashije kuba byabaye bitashobotse ko bazitaho neza uko bikwiye. Abana natwe, abana n'imiryango ifite abana, biba byiza rero iyo umuntu amenye ngo iyi mbwa niba nyitunze ndayitaho gute kugira ngo ubuzima bwabo bubeho neza, biba binabaye ngombwa ko nanjye ubwanjye nirinze indwara za kanyanduje ziturutse muri amatungo. Uburyo bwa mbere rero navuga abakeneye kugaburirwa ibyo kurya byazo, yaba ari imbwa yaba ari injangwe, ni ibiryo bisanzwe natwe dusanzwe turya mu rugo ku bantu baba batabasha kuba bagura ibiryo byo mu ma supermarket, kuko nazo ziba zifite, hari inganda zikora ibiryo byazo, zirya ibiryo nk'ibyo turya, umuceri ukaba wafata umuceri ukavanga n'indagara, mu abanyarwanda barumva indagara icyo ari cyo, ni injanga cyangwa se amafi matoya. Ariko ibyo bigatekwa nta munyu nta mavuta, bikaba ari ibiryo bitogosheje gusa, bigasigaye bitewe n'imyaka yayo. Niba ari ikibwana kirya kabiri ku munsi mu gitondo nimugoroba, niba ari imbwa nkuru iri hejuru y'umwaka n'igice kuzamura ikarya rimwe ku munsi, wahitamo kwigabura mu gitondo cyangwa se kwigabura nimugoroba. igomba kuba ifite amazi igihe cyose kaba fawafata agasahani kayo kagateka ahantu irabimenya ikajya kunywa ya amazi ugacungana n'uko yarangiye ugashyira mwandi ikindi cy'ingenzi imbwa igomba kuba ifite ikiraro cyayo hari abahitamo kuba batashaka ko bayishyira mu kiraro bayifungirane kuko nabyo n'uburenganzira bwayo bwo kuba yaba yisanzuye ariko nabwo niba bidashobotse ko yaba yisanzuye iri hanze igendagenda mu gipangu idasohoka igipangu hari no kuba yakubakirwa akazu kayo mu gipangu imbere ikabamo kumanywa ikarekurwa nijoro kuko nabwo ntago byemewe ko ihora ifungiranye igihe cyose hari amabwiriza y'iyo nzu uko ibigomba kuba imeze bitewe n'ubushobozi bwa buri muntu materiyalizo biterwa n'ubushobozi bwa gutunze iryo tungo ariko nibura ntiyakaba irengeje iri munsi ya metero imwe n'igice kuri metero imwe n'igice ibyo ni mezire ziba zitangwa n'uburenganzira n'ikigo cyabagishyiraho uburenganzira bw'amatungo ngira ngo ku bijyanye n'imirire n'imibereho ntabwo biba bigoye cyo kimwe n'uko hari n'abagura ibiryo byazo mu ma supermarket biba byarakozwe n'inganda ibyo bigendana n'ubushobozi bwa buri muntu hariho ubwoko butandukanye bw'ibyo kurya noneho tugarutse tukaza ku bigendanye n'ubuzima bwazo zifite kuba zihabwa imiti y'inzoka imiti y'inzoka nabwo bigendanye n'imyaka yazo niba ari ikibwana kiri kugeza ku mwaka n'igice gifata imiti y'inzoka buri kwezi niba ari imbwa nkuru kuva ku mwaka n'igice kuzamura cyangwa se ku mezi arindwi kuzamura nabwo kigafata imiti y'inzoka buri mezi atatu ikindi hari indwara nk'uko nabivuze ziba zifite kuba zafata iryo tungo noneho iryo tungo rikagaruka rikaryanduza rikazanduza abo babana hari nk'indwara y'ibisazi by'imbwa yari nayo ndwara ihangayikishije cyane kuko iyo imaze kuba yagaragara ku itungo cyangwa se ku mbwa yaba ari imbwa cyangwa injangwe ikaba yamaze kugaragaza ibimenyetso ntabwo ivurwa n'umuntu nawe yaba iryo tungo iyo mbwa yaba iriye akaba adahabwa ubutabazi bw'ibanze byihuse akageza igihe agaragaza ibimenyetso nawe ntabwo aba akivuwe ngo akire urumva iyo ndwara niyihangayikishije cyane kominote ariko icyiza cyo navuga kuri ibyo ni uko iyo ndwara igira urukingo yaba ari ku mbwa cyangwa injangwe ndetse no ku bantu so imbwa igomba gukingirwa imwe muri izo ndwara harimo ibisazi by'imbwa ibyo byose bisaba ko umuntu agana umuveterineri cyangwa se umuganga wabyigiye niwe nawe veterineri mu bitaro byacu turabikora buri munsi noneho tukabagira inama
yego turaza kugaruka ku bijyanye n'izo nkingo reka tube twakiriye umwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika duhereye kuri Eli Bigirimana uratwumva
ndabumva
wiriwe neza urahagana he
ndi mu Burundi mu buraruko bwege gushyira Burundi mu ntara ya komine ntega
yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ikibazo se nashaka umbareze uwo mutumire nk'akamaro kino kusebye nk'ino hari ubwo tubona tuko turihereza mu misozi tutazi ko tuba dufite akamaro
inki
imbwa mumbareze mutumire akamaro kazo
uravuga ngo hari izo mubona ziyerereza ku misozi
hariho n'izo tubona ziyerereza ku misozi ariko nk'uko tumenya akamaro kazo
yego guma hafi agusubize muganga mu kanya mwavugaga ko hari ingamba zafashwe harimo no kuba hagabanuka mwakora ku buryo ubwiyongere bw'inyamaswa ziri ku gasozi zagabanuka uyu muvandimwe Eli Bigirimana uri muri komine Ntega mu Burundi arabaza ikibazo cye kijyanye n'akamaro k'izo nyamaswa mwamubwira
Eli arakoze cyane mu by'ukuri no kuba zizerera ubwabyo ni ikibazo kuko nibyo navuga ko ziteza ibibazo muri kominote ariko akamaro kazo ngira ngo sinzi mu Burundi ko bimeze ariko mvuze nko mu Rwanda imba zicunga umutekano imba zicunga umutekano ariko no kuba umuntu yayitunga kubwo ayikunze no guhitamo kwiwe ari uyitunga akumva ko iri kompanyi ni membre de la famille ni kuba iri mu rugo akumva na baratekanye kuko yumva harimo ikiremwa ariko by'umwihariko icyo navuga nuko bitewe nuko wayitoje imbwa ishobora gucunga umutekano neza no kurusha umuntu kuko hari n'ama societe azikoresha mu bijyanye n'umutekano turabona police mu Rwanda irazikoresha n'ahandi hose ngira ngo kuvuga ngo nta kamaro zifiteho tukaba tubeshye cyane kuko hari n'ibigaragara cyane muri community zikora
yego twakire noneho niyitanga simo uratumva simo yego ongera ijwi ndumva uvugira kure uri mu Rwanda uherereye ahagana he ko tutakumva yego komeza tubureba ko twumvikana dufite ikibazo cyo kukumva Simo ntabwo turimo kukumva neza ntabwo turimo kukumva neza sinzi ikibazo cyari okay ongera ubaze ikibazo cyawe neza tuguteze amatwi telefone ye iracitse ntabwo reka barongera bamuhamagare hanyuma abaze ikibazo cye hari muganga hari indwara mwari muvuze zifata amatungo nk'ibi bisazi by'imbwa ese ubundi gukingira kandi mwavuze ko bikingirwa gukingira ni kangahe tuvuge hari gahunda z'inkingo uko abana bakingirwa imbwa waba afite ikibwana nawe yagiraga hari gahunda y'ikingira ibaho ihoraho bigenda gute
yego nk'uko mwari mubivuze nk'uko abana nabo bagira gahunda cyangwa se n'abantu bakuru no ku mbwa n'injangwe naho birahari ubusanzwe kuri iyo ndwara y'ibisazi ikingirwa iyo ikibwana kigize amezi atatu cyangwa se iyo injangwe ifite amezi atatu hanyuma nyuma y'icyo gihe hari abahitamo gusubira mu rukingo nanone nyuma y'ukwezi ubwo iryo tungo rigize amezi ane ubwo noneho rikangira kujya rifata buri mwaka bitewe n'aho riherereye mu Rwanda twe dukingira ibyo bisazi by'imbwa tubikingira buri mwaka ariko nk'i Burayi cyangwa se muri Amerika hari ibihugu bimwe bifata urwo rukingo buri nyuma y'imyaka itatu ngira ngo ibyo biba bigendana n'ubwiganze bw'iyo ndwara mu gace runaka
uretse ibisazi se hari izindi ndwara izo mbwa cyangwa injangwe zikingirwa
yego murakoze ku kibazo cyiza ntabwo ari ibisazi by'imbwa gusa impamvu uvuga ibisazi by'imbwa ni uko usanga ari byo bikunze kwita bigaragara ko ari ikibazo cyane kuko bifata n'abantu ariko tugiye no kureba ku buzima bw'imbwa cyangwa se injangwe by'umwihariko hari izindi ndwara ziba zarwara zikaba zazitwara ubuzima bwazo harimo nk'inka virusi yitwa parvovirose iyo nayo irakingirwa hakaba canine distemper ikinyarwanda cyazo ntabwo ndivuze kukimenya aba leptospirose hakaza ndetse na parainfluenza izo ziba zikubiye mu rukingo rumwe ni doze y'urukingo rumwe iterwa hanyuma uko zikingirwa zo yari ikibwana kikivuka tugikingira kitakigize ukwezi n'igice izo ndwara uko ari eshanu nari mvuze yavuyemo bisazi by'imbwa noneho ku mezi abiri tugatanga urukingo rwa kabiri kumeza tatu tugatanga ubwo gatatu dushizemo na byana rwandirwa bisazigenga kuko nabwiye ko rukingirwa kumeza tatu hanyuma ku kwezi kwa kane tugatanga urukingo rwa nyuma muri rukombi neza ndwara eshanu havuyemo ibisazigimbwa noneho tukajya kuri regime yo kujya dukingira muri mwaka buri mwaka izo ndwara zose kuna zibabwiye
yego ntabwo ariko si ngombwa kuzimenya mu kinyarwanda kuko nayo magambo hamara amagambo menshi atagira igisobanuro nako amagambo yavuga mu kinyarwanda cyangwa mu kirundi ibyo ari byo byose cyo twumva nuko izo ndwara zose zikingirwa ubwo abatunze izo nyamaswa bagerageza gukurikiza amabwiriza tusubire ku murongo wa telefone twakira batere Fabre turi kumwe
turi kumwe
yego urahagana hehe
mu ntara y'amajyepfo mu Rwanda
yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
kibazo mfite ese abantu bantu boroye bagiye nkora n'amafarumasi acuruza imiti y'amatungo izo zingo bazibonane
ntabwo nakurikiye neza ikibazo cyawe
ku bantu boroye ayo matungo bashaka kuyakingiza bagiye nkora n'amafarumasi acuruza imiti y'amatungo izo zingo bazibonane
uravuga bagiye bakajya kwikingirira amatungo yabo
kuko koko iyo ufite nk'inka cyangwa ihene uragenda kandi ugatinda ashaka gutera urushinge urunuka akakubwira ati naya ngaya ni bibiri ni bitatu noneho we agiye ashaka gukingiza nk'ayo matungo yabo afite izo njangwe iyo mbwa yabona izo zinga muri farumasi
hanyuma iyo muzibonye ubundi mubigenza mute muraziterera cyangwa mushaka umuveterineri akabaterera
nanjye nicyo mo ndabaza nk'umuntu agiye muri ano mafarumasi yo muntuze mu makaritsiye izo nkinga zibona mu cyangwa warinda kuzipimizaho ndakuraho muri za Kigali
muganga Jean Bosco bigenda gute
arakoze cyane ntago ngira ngo buri gace kaba karimo umuveterineri nk'uko mwari mubishatse kubikomozaho muri farumasi bitewe naho iyo farumasi iherereye niyo ariyo niba ari iy'amatungo ari imiti y'amatungo ishobora kuba izifite yari itazifite ariko bikabagaragara ko aho hantu hakenewe izo nkingo barazitumiza zigashyika aho zigomba kuba ziri ikindi buri kare buri murenge ufite veterineri w'umurenge uwo nguwo we ntiyabura buri nkingo z'ibisazigimbwa bibaye ngombwa ko umworozi cyangwa se ufite iryo tungo yaba akeneye serivisi agana veterineri umwegereye cyangwa se veterineri umwegereye aba nta bufasha bushoboka afite akagana umurenge nubwo bidakunda kubaho ko wambwira veterineri ko ukeneye gukingiza akabura urukingo niba arubuze mu gace ke rutarimo arazitumiza ziraboneka ariko kwikingirira ntabwo byemewe
twibutse abatwumva ko ari radiyo Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda batari Febre wasobanukiwe cyangwa hari ikindi kibazo wifuza kubaza urakoze cyane bambwiye ko niyitanga Simone yagarutse ku murongo Simone reka twumve noneho ko ijwi ryawe risohoka neza ikibazo cyawe ijambo ni ryawe Simone ko tutakumva Simone uri ku murongo ndetse turaza kumugarukaho mu mwanya ndibaza ko ntabwo nzi ikibazo kihari ko atatwumva kandi ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko bamufite reka dukomeze rero tuganira na muganga hari ibyo mwatubwiye amatungo akorerwa inaha njya mbona hari nk'imbwa ukuntu bazuhagira bazifata neza haba ku mubiri no mu kanwa aho ngaho namwe iyo serivisi murayitanga bimeze gute
murakoze cyane mu by'ukuri ibitaro byacu mu bitaro byacu dutanga serivisi zishoboka zigendanye n'ubuvuzi cyangwa se no kwitabwaho ku mbwa n'injangwe ibyo nabyo turabikora bigendana n'ubushobozi bwa buri muntu nuko yumva yakita ku itungo rye. Tugira serivisi, iyo serivisi yitwa grooming, aho bazizana zikozwa, zikogoshwa, zigasokozwa, zigacibwa inzara, ngira ngo ni ibintu bitamenyerewe mu Rwanda cyane, ariko bigendana nabwo n'ubwoko bw'imbwa. Hari imbwa zitari ngombwa ko wogosha ubwoya bwazo
kubera ko atari bwinshi,
kubera ko ubwo bwoya n'ubundi aba ari bugufi kandi mu miterere yabwo ugasanga nta kibazo buteye ku mubiri w'itungo. Hakaba n'ubundi bwoko bw'imbwa bugira ubwoya uko bukura bukaba burebure buhita bugenda bwizingazinga, icyo gihe bigasaba ko ubwo bushaje bwizingazinze babukata cyangwa se babwogosha, noneho bakazamera ubundi bugenda busokozwa kugira ngo bukure burambuke. Iyo serivisi rero yitwa grooming, ikubiyemo kogosha, koza ndetse no guca inzara, iyo nayo turayigira. Bafite ubwoko bwiza mbwa mu Rwanda barahari, nabo baratugana tukabafasha. Hanyuma hari icyo waruvuze kugendanye nano mu kanwa, bo ngira ngo ni mu buvuzi habamo serivisi zitandukanye, habamo uburwayi bushobora gutuma habaho ngombwa ko tubaga kuvura ubwo burwayi, turi buze gukora operasiyo tukabaga itungo urugingo runaka rukavurwa rugakira hakoreshejwe shiririji. Harimo ndetse n'ibyo mwarimu uvuze bigendanye n'ubuvuzi bw'amenyo, ubwo tuvuze mu kanwa twavuga wenda amenyo, iyo zirwaye amenyo nayo tuyavura, iyo serivisi nayo turayigira mu bitaro byacu, ndetse tukagiramo na medicine interne, aho tuvura indwara zitandukanye zifata ingingo zitandukanye zo mu mubiri, ndetse tukagira n'ubwo buryo bwo kurinda indwara, harimo gukingira ndetse no gutanga imiti irinda udukoko two ku ruhu ndetse n'inzoka cyangwa se udukoko dufata imbere mu nda, inzoka by'umwihariko. Ngira ngo izo serivisi no mu Rwanda turazigira, turazitanga.
Yego, izo nzoka zo mu nda ziba muri izo nyamaswa, sinzi niba ziba mu mbwa gusa cyangwa no mu njangwe zibamo, zishobora kwanduza umuntu?
Yego, kuko inyinshi bari n'ubwoko bumwe n'izo umuntu yarwara, ari nayo mpamvu tuba dushishikariza abantu mu kwita kuri ayo matungo, by'umwihariko iyo umuntu afite nk'umwana usanga umuhirindazi cyangwa se niba yaba ari n'ikijumba, kuko ubwo imbwa zigira urukundo, kuko iba ikina na wa mwana, iyo amaze guhabwa ibyo kurya aragenda akayishyira bagasangira, ntabwo ubu bireba ariko bibaho, icyo gihe iyo iriyeho nawe aratamira. Bityo rero niba ifite inzoka cyangwa se indi myanda runaka iraza kuza kuyanduza wa mwana, by'umwihariko usanga ikibazo kiba hari ukwanduzanya inzoka, ubwo ari nayo mpamvu tuba dushishikariza abantu kubyitaho, kuko baba banarinda ubuzima bwabo cyangwa se bwabo bafite muri rusange.
Akabazo k'amatsiko, izi nyamaswa umuntu yarwaye amenya aho ababara, akamenya uko yivuza, akaganira na muganga. Imbwa yego n'umwana mutoya nawe ntabwo ashobora kuvuga iki aho ababara n'uko ababara, ariko hari igihe nk'umwana ashobora kwikora nko ku matwi ukabona arashima ahantu ukamenya ko hari ikintu kimubangamiye. Imbwa cyangwa injangwe umuntu yamenya ate kwirwaye kugira ngo ayijyane kwa muganga?
Murakoze cyane ku kibazo cyiza. Mu by'ukuri nk'uko mwarimu yavuze n'umwana nawe ntago avuga, abaganga bavura abana buriya bajya kumera kimwe n'uko natwe dukora. Imbwa cyangwa se injangwe yo biba yari amatungo yombi yaba mu rugo, nyiri uyafite ababona muvoma zazo buri munsi, niba ari imbwa abavuga ati wenda yonje ninjiye mu rugo ndumva imoka, cyangwa se nkabonije impande y'imodoka kufite imodoka cyangwa ikaza no ku muryango igakora geste runaka imwereka ko imwishimiye. Ariko niba aje ubwa mbere akabona ntibikoze, n'ubwa kabiri akajya kureba agasanga yigunze ahantu, nawe ahita abona ko hari kitagenda. by'umwihariko rero ibikunze gutuma abantu bahita bamenya ko imbwa cyangwa se injangwe yarwaye ni ukwanga kurya. Kwanga kurya ugasanga ngo bundi tuzi ko ayo ni amatungo akunda inyama, yayiha n'inyama nayo ukabonera yanze, ujya kumva ukumva ati imbwa yanjye ntabwo iri kurya n'inyama yazanze.
Yabikomeye
imbwa yanze inyama, bati ibyo byose irarwaye. Hari n'ibindi bimenyetso bishobora kugaragaza, kuko ni urugero uyikurikirana buri bya hafi ashobora no kumenya ngo yitumye umwanda wayo waje udasanzwe. Kuko nazo zigira diyare, hari ziranaruka. Ibyo byose ni ibimenyetso bareba, ushobora kureba ukaba ati iri tungo ubu ngubu jarwaye, bakaba batugana byihuse.
Yego, hari ibyo bimenyetso muvuze bigaragarira amaso, ariko nanone iyo umuntu abonye ko imbwa ye nk'ibyo mwarimo tubwiye nta bwuzi ifite, ntirimo kumusanga, ntishaka gukora nk'ibyo yaramenyereye, mwe nk'abaganga mufite ibanga ryanyu nyine ko mubigenza gute kugira ngo mumenye icyo muri buyivure, niba itagaragaje kuruka cyangwa guhitwa cyangwa ikindi kintu mubona inyuma, mubigenza gute kugira ngo mumenye uko muyivura?
Murakoze cyane nk'uko mwari mubivuze, buri ni umwuga kandi umuntu aba abikora uko yabyize. Mu buvuzi bwacu rero buriya habamo kuba tuvura nyir'itungo ndetse n'itungo icyarimwe.
Gute?
Kuko niko nabyita, sinzi niba nabyita bifite igisobanuro cyihuse ijana ku ijana, ariko nyir'itungo iyo azanye itungo, azanye itungo agaceceka ntavuge, ntabwo twamenya ibyo tuvura. Ibyo mvuze byo kuba hari ibyo bimenyetso byagaragaye, ni ibyo nyir'itungo araza akatubwira tukamubaza, nicyo twita gufata amakuru kuri nyir'itungo. Tubwira nabonye nimeze gutya, bimaze igihe kingana iki, tukagenda dufata amakuru yose tukayagiranya, hari ibyo tumubaza bishingiye ku bumenyi dufite n'uko tubona aho ikibazo kiri kwerekera. Nyuma yo gufata ayo makuru yose kuri nyir'itungo cyangwa se ku muntu ubana naryo umunsi ku wundi, akenshi usanga abakozi baza amakuru cyane y'imbwa, kuko baba birirwa mu rugo nayo bari impande yayo, gutyo bigatuma abona muvoma mu gihe wenda shebuja agiye mu kazi. Icyo gihe tumaze gukusanya amakuru by'umwihariko nko mu bitaro byacu, kuko dufite ibikoresho bitandukanye biduha ubushobozi bwo kuba twamenya aho uburwayi buherereye, ya noneho gusuzuma rya tungo na muganga, ubuzi burasuzuma ibiki, ibiri normali ni ibihe, ibitari normali biba bimeze gute. Nyuma yo gukora iryo suzuma ku itungo, noneho ushobora gufata umwanzuro ukavuga uti ubu ndabona uburwayi ari ubu. Niba butagaragara neza n'ubutari gusobanuka, tuba dufite ibindi bikoresho, dufite amamashini ya laboratwari. Muri laboratwari tuba dufite amamashini aza kureba mu nda, mu ngingo zitandukanye zo mu nda, tugira ekografi, tugira radiografi, tugira imashini zitandukanye zo muri laboratwari twifashisha mu gusuzuma amaraso. Ibyo byose bitewe n'uburwayi uko bwagiye bwigaragaza turabikoresha, tugahuriza hamwe havamo igisubizo, uyo tubona igisubizo cya nyacyo cy'uburwayi.
Yego, ndumva ibitaro rero byanyu bimeze nk'ibivurirwamo abantu, ko urimo kutubwira imashini zitandukanye nk'ibitaro byita ku bantu.
Nubwo twavuze ni amatungo afite uburenganzira bwo kubaho, akagira n'uburenganzira bwo kuvurwa, kandi by'umwihariko twavuze ko bayatunze batunga kubera urukundo bayakunze, ntabwo ari ukuvuga ko ari amatungo aza gutanga umukamo cyangwa se inyama cyangwa iki. Kubw'iyo mpamvu nazo rero ziba zifite kuba zavurwa, kandi bya nyabyo hakamenyekana uburwayi hifashishijwe ibikoresho bitandukanye. Ngira ngo aho muri Washington mubona ibitaro byabo ko bimeze, yaba ari ibyita ku matungo rero kubari mu Rwanda naho ntibikwiye ko tugomba gukora ibintu biri kuri ku rwego mpuzamahanga.
Reka dusubire ku murongo wa telefone twakira noneho Isaac Amini, turi kumwe.
Turahari gatanu ku kandi twageze ngo twibarize muganga
rwose arabumva
muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo,
yego,
mu karere k'Irungu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo,
yego,
twagize ngo tubaze muganga ku bijyaniranye n'ubworozi cyane dukunda bw'inkoko ngo dusobanurire uburyo twazitunga no kugira ngo zigire ubuzima bwiza, kandi urabizi ko ni ubutunzi umuntu akunda cyane.
Ubwo rero inkoko twigeze kuziganiraho, ariko dushobora kongera tukabatumirira n'abazorora cyangwa n'abazivura kugira ngo murusheho gusobanukirwa. Reka numve niba hari icyo inama yakugira muganga Jean Bosco.
Ngira ngo nkuko twatangiye kwibwira njye specialisation yanjye cyangwa se nakurikiranye imbitse ibigendanye n'ubuvuzi bw'imbwa n'injangwe, ariko muri kampani yacu dukora ubuvuzi, dutanga inama cyangwa se tukanavura amatungo atandukanye, harimo bagenzi banjye bakurikiye amashami yandi. Ngira ngo arakoze ku kibazo cyiza, ariko nk'uko mwabivuze byasaba ko yaza gusiga nimero ya telefone, noneho naza kuza kumuhuza n'abaza kumufasha mu bo dukorana mu bitaro byacu. Murakoze
cyane. Dushobora no gutegura ikindi kiganiro tugashaka umuganga usobanukiwe n'ibyo bijyanye n'inkoko, noneho genda tukajya n'umworozi hanyuma bakabasha gusobanuza neza. Isaac, turabazirikana rero, tuzabategura ikindi kiganiro
cyane, kandi murakoze. Imana ibahe umugisha.
Yego, namwe murakoze kudukurikirana aho ngaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Na telefoni yawe yaciyemo neza, nta kibazo, ubundi ziratugora.
Sawa, mugeze neza.
Murakoze. Twakire ku murongo wa telefone Frederic, uranyumva? Uraho, urahagana heza?
Bon, bisanzwe ni shobora kuri telefone ngo ngiye kugira ngo mu karere ka Rundo. Neza.
Gerageza kwegera hari telefone, urimo kuvugira ahantu wumva ijwi ritameze neza, ariko nakumvise ko ari Frederic Sarpong uri Rurindo. Yego, ushobora guhita ubaza ikibazo cyawe. Telefoni uyu munsi ndabona zagoranye, sinzi ikibazo zifite rwose. Reka twumve undi ku murongo wa telefoni. Bambwira ko hari na Eric. Telefoni ye nawe yavuyeho, ariko uretse no kuba telefone zirimo kuvaho, hari n'abagomba kuba batumvaga neza ibijyanye n'ikiganiro. Hari Kabos James Best Rukundo, turagusuhuje rwose, na Esron Dienge niyo nkuru. Kabos ati reka kugorana abantu, sinzi icyo twabagoyeho icyo ari cyo, niba kubazanira amakuru ajyanye n'ubworozi niba ari ikibazo. Hanyuma undi ni Estroni wavuze ati n'abana ntibitaweho, ntabwo nzi impamvu n'abo bana bataba bitaweho. Ahangaha manza hari ikibazo, iyo aduha nomero za telefone twari kumuhamagara tukamubaza icyo ashaka gusobanura, ariko yaba ari abana yaba se ari n'izo nyamaswa bakwiye kwitabwaho. Mbere yuko twongera gusubira ku murongo wa telefone kugira ngo tukomeze kuganira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika, reka tufate akaruhuko gatoya hanyuma twongere tugaruke.
Ndi kugira hirya ariko mata niki ngwengera ariko abanyabwo ngira ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhibuko
eh yego rata urumujya rusangi kazi kuko ndo bagenda bimyozora nka zabo
ari kabira simuhumuruka mana
shofe wenda bona shakuru wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki nuko mba ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kuwundi yapa Combo taxi yaki.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muite buri wa kandi mukayizwaho na
La Benevolencia Rola.
Nchuti z'ijwi rya Amerika twizeye ko Bob Marley abafashije kuruhuka gatoya mbere yuko dukomeza iyi ndirimbo ya Buffalo Soldier. Reka noneho tujye kuri Facebook aho mwatwandikiye, ariko nsaba abakunzi b'ijwi rya Amerika nk'uyu wita Sakopo Eric twubahane rwose. Niba umuntu adafite ibintu bizima yandika cyangwa se birimo ikinyabupfura ye kwirirwa abishyiraho, nawe ntabwo bimuhesha agaciro. Noneho uwitwa Manuela Nice Keza ati nzotunga umwana ntoye mu ibarabara kuko ibikoko ntibirima ntibyimbura ariko Umuremyi arabitunga. Undi watwandikiye ni Eri Bigirimana ati mumbarize uko twakwita ku itungo urukwavu. Uyu nawe kimwe n'uriya wabajije ibijyanye n'inkoko, ndibaza ko twazashaka umuntu w'inzobere mu bijyanye no gutunga inkwavu nawe akagira icyo yasobanura. Ndongozi Epimacha ati himbwa ni ikiremwa kandi ku muntu uyifite ni itungo ryiza rifite umumaro, ariko bikaba byiza iyo ifite uko yatojwe. Uwumva ko nta mumaro zifite nuko abatazi akamaro kazo. Undi watwandikiye ni Sarpongo witwa amaze kuvugana mu kanya Abdul, nawe ibyo yatwandikiye yavuze ko ibitaribwa ngo nta wabyitaho. Nawe twigeze kuvuga ubutumwa bwe. Ubwo rero ndibaza ko twakomeza ikiganiro cyacu tuganira na muganga, kuko hari byinshi dushobora kungukira muri kiganiro kurusha abarimo kuvuga amagambo ataboneye niko nabyita. Twigarukire ku murongo wa telefone nanone tuganira na muganga Jean Bosco turi kumwe nayo. Aba bantu mwabavugaho iki kuri iyi myumvire yabo muganga?
Murakoze cyane Eugene. Ngira ngo uko nabivugaga buri hantu bafite buri bantu bafite imyumvire itandukanye, icyo kimwe nuko nabo ngabo nabo ko bafite imyumvire birashoboka, kigendana no kuba nabwo batasobanukiwe cyangwa se batabafite ubumenyi bugendanye n'ayo matungo. Nkuko mwumvise ko hari n'abazi agaciro kayo cyangwa se bumva ko nayo bwayo akwiriye kubaho. Ikindi ni uko iyo umuntu avuga gutyo aba yirengagije ko kwitabwaho nabi cyangwa se kutitabwaho kw'ayo matungo hari ibibazo nawe ubwe yamukururira cyangwa se yazana mu batuye u Rwanda cyangwa isi muri rusange. Ngira ngo ni ikibazo cy'imyumvire gikwiye gukosoka bigendanye n'ukora ubukangurambaga buhoraho. Nicyo cyonyine navuga kuko nk'uwo yamenya uburemere bw'ibisazi by'imbwa yakumva ko ari ngombwa kuzitaho, ari ngombwa kuzikingiza, ari ngombwa kurwanya ubwo bwiyongere bukabije bw'ibigasozi. Hari umuvandimwe avuze ko bazibona zirukanka mu ibarabara wo mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo ni ikibazo kuko ahubwo dukwiye kurwanya ubwo bwiyongere bukabije bw'imbwa zigasozi. Hari uburyo butandukanye, hari ingamba zifatwa zitandukanye, harimo mbere na mbere ubukangurambaga ku bazitunze bakamenya ngo zitabwaho gute, ese yizerera igarutse izana ibihe bazifite ishobora kukuzanira mu gihe igarutse mu rugo yari yagiye kuzerera ku gasozi. Ibyo byose ubukangurambaga ndetse no kuba umuntu yabasha kuba yaganira bihoraho n'abafite ayo matungo. Ibyo ngibyo ni ibintu byiza kuko ubwo bwiyongere buteje ikibazo ariko urumva bugendana n'imyumvire. Ntabwo ari imyumvire myiza twagashyigikiye kuko harimo n'abumva agaciro kayo.
Yego. Ibyo byo byose twashimira abakunzi b'ijwi rya Amerika bakomeje kutwandikira n'abakomeje kuduhamagara nubwo hari ikibazo cy'amatelefone atarimo gucamo neza ariko mubo mubatwandikiye harimo habakubaho Norbert Ndayishimiye Jean Mutotombe Claude hari Innocent Uwimana Asel Menio Saba bose turabashimiye tubasaba niba bari hafi ya telefone yabo ku kwitaba kuko hari amatelefone yakomeje kugenda yanga muganga rero nkamba mbona mufite muracyafite koko akazi ko guhindura imyumvire karacyahara akazi ko gukora sensibilisation kugira ngo abantu bumve akamaro k'izi nyamaswa n'uburyo bagomba kuzitaho kugira ngo nabo ubwabo bibagireho ingaruka nziza
yego no guhozaho kuko ngira ngo ntagari umuco wa buri gihugu ariko ntibikuyeho ko nabwo izo ngaruka za zirobanura ntabwo zirobanura ngo ni igihugu runaka nuko yumvidari ahubwo bigera kuri buri wese niyo mpamvu no guhozaho ni ubukangurambaga buhoraho kandi birashoboka kuko hari aho ibyari biri hari n'aho bigeze ubu ngubu ngira ngo n'urugendo
yego iyo mwigisha abantu abaje babagana hari aho mwigeze kuvuga muti serivisi dutanga hari igihe ziterwa n'umuntu uje atugana nibo bahitamo serivisi mushobora kubaha uretse birumvikana uretse nko kuvura cyangwa se gutanga inkingo ibindi nk'ibyo byo kwita ku nyamaswa mu bijyanye n'isuku nibo babyisabira
ngira ngo nk'uko twababwiye ni ibitaro by'amatungo by'umwihariko tukaba dufite iryo shami ry'ibitaro ry'ubuvuzi bw'imbwa n'injangwe abatugana nibo niba atari ukuvura baratubwira dukeneye gukora ibi n'ibi murabikora tukaba ati yego turabikora ariko ku bigendanye n'ubukangurambaga hari gahunda za leta zitandukanye hari gahunda z'ubukangurambaga zihoraho mu mirenge mu maporogaramu atandukanye ya leta haba harimo gukingira ngira ngo abantu bakurikirana gahunda zo ku murenge ibintu byose barabibashishikariza icyo kimwe ni uko hari n'amasosiyete atandukanye natwe ubwacu tugira iyo porogaramu yo gutanga ubukangurambaga mu baturage ku bigendanye no kwita ku buzima bw'amatungo ariko navuga ati muri rusange aba hari gahunda ya leta yo kuba batanga ubukangurambaga ndetse no gukingira muri rusange by'umwihariko
ubu se harimo gukorwa iki muravuga harimo gushyirwa ingufu ni muri iyo gahunda yo gukangurira abantu ibijyanye kwita kuri izi nyamaswa cyangwa hari ikindi mwaba murimo kwibandaho muri kino gihe
ngira ngo ntabwo ndi bwibande cyane ku bigendanye na gahunda za leta ziri kuba zihari ariko nkatwe ubwacu turi n'abafatanyabikorwa b'ikigo cya leta cy'igihugu gishinzwe amatungo kugira ngo haba hari gahunda zitandukanye tugenda dukora dufatanya ariko by'umwihariko hibandwa cyane ubukangurambaga ku bijyanye n'ibisazi by'imbwa kuko nabivuze bitera ikibazo kandi ni indwara yatwara ubuzima bw'abantu mu gihe hatagize ingamba zifatwa ubwo bukangurambaga mu bigendanye no kwirinda iyo ndwara y'ibisazi by'imbwa hakabaho na gahunda yo gukingira yaba ari kuri twe tubikora buri munsi nk'umwuga ariko na leta nayo ibifite iyo gahunda ihoraho
umwihariko ku njangwe ntabwo twatinze cyane ku bijyanye n'injangwe injangwe zo zikorerwa hari umwihariko hari sinzi niba abatunze imbwa n'abatunze injangwe baba bari nko ku mubare ungana cyangwa se niba abatunze imbwa baba aribo benshi kubera cyane cyane ko zinarinda urugo wavuze ko utu tunyamaswa badutunga kubera ko bazikunze ku bijyanye n'injangwe watubwira iki
tuvuze ku bijyandanye n'umubare w'iziba zitunzwe kurusha izindi usanga akenshi imbwa nizo usanga abantu baba batunze nkuko mwarimu bivuze hari abazitunga kubera umutekano kurinda urugo ari nayo umubare nyamwinshi ariko injangwe urumva ntago ni ukubera urukundo uwayitunga wese ayitunze urukundo ayikunze ariko ntabwo umubare ari mwinshi ugereranyije n'abatunze imbwa.
Hanyuma ababagana bo baza nko kuzivuza cyangwa kuzikingiza mubona biyongera bihagaze gute?
Nk'uko nabivugaga bigendanye bitewe n'uko imyumvire igenda ihinduka bariyongera kuko abantu bagenda bamenya ko agaciro n'ibyiza byo kuba bakita kuri amatungo by'umwihariko kuyavuza kuyarinda za ndwara nagiye mvuga zitandukanye umubare ugenda wiyongera kuko n'imyumvire nayo igenda ihinduka.
Ese abari mu giturage bo babigenza gute kugira ngo tubwire ko mufite hari amashami abiri ivuriro ibitaro byanyu bifite abari mu giturage bafite uburyo bwo kwita kuri ayo matungo nk'uko abari mu mujyi bimeze?
Mu by'ukuri hari abavetineri bagiye bari mu duce dutandukanye ntabwo ari twe abavetineri twenyine mu ntara zitandukanye hagiye hari abavetineri bakora bigendanye n'ubushobozi n'ubumenyi bafite birumvikana menya ko muri buri murenge hataburamo umuveterineri waba watanga ubufasha mu gihe bitewe n'ubukenewe ubwo aribwo.
Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri isanga aho turimo kuvuga ku bijyanye n'ubuvuzi cyangwa se no kwita ku matungo cyane cyane abana n'abantu mu ngo. Tukaba turi kumwe na muganga Jean Bosco, turi kumwe nayo akaba ari muganga w'amatungo ku bitaro New Vision Veterinary Hospital ibitaro biri i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Nibutsa abatwumva ko badukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi bakaba badukurikira kuri metero 19 na metero 22. Nagira ngo ariko mu gusoza iki kiganiro muganga umutumirwa wacu uyu munsi Jean Bosco, mugire inama mwatanga muri rusange ku badukurikiye.
Murakoze cyane. Ngira ngo inama natanga nk'uko naherekare tubatangiye tubivuga ni ukurushaho kugira imyumvire yo kumva ko aya matungo turayatunze ariko ni na byiza ko tugomba kumenya ko afite kwitabwaho mu kuvuzwa mu gihe yarwaye, mu kugaburirwa, mu kurindwa ziriya ndwara twavugaga mu buryo hifashishijwe gukingiza mu gihe cyagenwe ndetse no kuba zahabwa imiti izirinda udukoko two ku ruhu ndetse n'inzoka muri rusange. Kandi mu by'ukuri bakumva ko mu kubikora ni no kuba bakibarinda ubuzima bwabo muri rusange kuko hari indwara zishobora kuba zafata aya matungo zikaba zanafata n'abantu mu gihe babanye n'aya matungo. Ngira ngo nibyo navuga muri rusange. Murakoze.
Reka ngushimire cyane nanjye ku ruhande rwa Radio Ijwi rya Amerika kuba wafashe uyu mwanya Dr. Jean Bosco turi kumwe nayo. Wakoze cyane ku bisobanuro n'inama haye abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Nubwo twagize akabazo k'amatelefoni yanze gucamo na yagiye acika cyangwa se amajwi atasohotse neza, ariko ndibwira ko muri rusange abantu barushijeho gusobanukirwa ndetse ko hazaboneka n'uburyo bwo guhindura imyumvire. Ngashimira cyane abatwandikiye, baduhamagaye, nshimira n'abafashije ku buhanga bw'ibyuma Nadia Tahana, engineer Cornelius, kuri mikoro ho nkumvaga Eugenia Mukankusi. Tubashimiye mwese, tubifuriza amahoro n'amahirwe aho muherereye hose.